olunyiri okutano olwokubiri n'ettaano lugamba nti omukazi n'agamba omusota nti tujja kulya ebibala byonna omusota gumukema kati gumugambye tolya byonna naye n'agamba no Katonda atuwadde okulya byonna emiti gyonna tujja kulya gyaffe naye omuti ogwo guli mu ssemakati g'olusuku Katonda agambye tetugulyako olunaku lwetugulyako tujja kuyingira mu ndagaano n'okufa olunaku lwetugulyako tujja kufa kuyingira mu ndagaano n'okufa tujja kukola ebintu ebitutta amangu tujja kuba tukola ebintu eby'eddogo tujja kuba tukola ebintu ebitasaanidde ebintu ebitujjako obulamu bwaffe ne tufa mangu ne tulwala agalwadde agatasobola tufa mangu we tunaagulyako tujja kufa omusota ne gumugamba tujja kufa tojja kufa Katonda akimanyi nti lw'onoogulyako amasogo gajja kugulwawo obeerenga Katonda kati n'embuuza omukazi ono yalinga Katonda oba teyali Bayibuli etugamba nga n'omusota tegunajja mu kifaananyi tegunajja mukema Bayibuli egamba Katonda yatonda omukazi mu kifaananyi kati omukazi ono yali akyayakula mu kifaananyi kino nga Adamu akyalina omuyigiriza ekifaananyi kino nga tannakimanya bujjuvu bwakyo nakutegeera kati wejja n'akemebwa namugamba nti ojja kubeera nga Katonda already olinga Katonda otambulira mu kifaananyi ky'olina okuyiga kuyiga kuggumira okyali mwana muto naye ojja kukula omukazi yali akyali muto mu buto obwe bambi n'abuzibwa buzibwa mu buto obwo byatannaba kutegeera n'ankemebwa nalowooza nti Katonda alina byatukweka kati waba alina byatukweka kankola omusota kigugambye okuva olwo n'agwa n'afuuka omusota ekibi ne kiyingira ku nsi ne tutandika okulwanirira ekibi ne tutandika okubeera ng'ekibi lwakuba twazaalibwa mu lubuto olwa maama eyayonoona mu lusuku lwa Edeni ekitabo ky'olubereberye 3 olunyini mukaga negamba so we omukazi we yalabanga omuti mulungi okulyako ng'era gusanyusa mu maaso n'awulira ng'ayaayaana then n'akwata ekibala n'alya ate n'atwala n'akema ne musajja we bonna we batyo ne balya ne tugwa paka kaakati kati ne mbuuza nti omuti gwe gwakyuka oba omukazi ye yakyuka ndowooza yaani yakyuka kutegeera kwani omukazi ye yakyuka si muti omuti gwe gumu niyo omukazi endowooza yeekyuse ayina ekirala ekimuyingiddemu ayina obukyayi obumuyingiddemu ayina obutayagaliza ayina ebintu ebimuyingiddemu ebiwakanya ekifaananyi kya Katonda kati ayagala kukola ekyo era omuti agulidde ekimu eky'ekkumi kyalina okuwa akiridde Yokaana ey'okusatu essuula esooka olunyiri lwa 11 egamba nti bannanga baagalwa temukoppa kibi naye mukoppa ebirungi mukole ebirungi temukoppa kibi nti oyo akola ebirungi oyo akola ebirungi ava mu Katonda owa bwa Katonda naye oyo akola ekibi tannalaba Katonda ate tamanyi Katonda nga kitegeeza ki nti we tukola ebirungi okkiririza mu Katonda tokkiriza naye nga tukola ebirungi mu community okkiriza mu ddiini eno okkiriza naye ebirungi bye tukola bya bwa Katonda nti era abikola ayolesa akabonero ka Katonda naye otayo akola ebibi wadde mukkiriza yeeyita omulokole yeeyita omukristaayo naye ng'ayina ebibi by'akola tannalaba Katonda atitamanyi Katonda lwakuba ekibi kiyita mu ye naye ate oyo akola ebirungi ne waba tannaba kukkiriziganya oba kukkiriza nti ayina eddiini gy'alimu naye ng'ayina ebirungi by'akola ate oyo olaba Katonda lwakuba ekigambo okugamba nti kirungi good kiva mu kigambo kye bayita Katonda good Katonda kirungi Katonda so ebirungi bye tukola twongera Katonda ku nsi kati tukuŋŋaane tugezeeko okulaba nti tweyongera okukola ebirungi tweyongera okukola ebisaanidde okukolebwa tweyongera okubeera abantu abalungi ku nsi lwakuba mu bulungi obwo we tweyongera obukola abantu bajja kulaba Katonda bajja kulaba ekitangaala emikisa gijja kubeera mu ggwanga mu bifo bye tulimu emikisa gijja kubeera mu ebyo ebitwetoolodde lwaki lwakuba tukolagana tuleeta obwakatonda ku nsi ebirungi bye tukola ku nsi nsaba gwe abadde ampuliriza nti eno topic gy'obadde owuliriza mujje tuyige ekwata ku kuyiga ebintu ebituyamba okubeera ne Katonda so mukama atukuume abakuume mwenna nsaba nti obulungi bwa Katonda n'ekifaananyi kya Katonda ekirungi kibeere kiyite mu bikolwa byammwe mukama akuume aposongabwano Mindset Media sebwe tugana babaye ntata.